VOA. Artist Yadasa Bojia, ogeessa graphics designiidha. Bifa barumsa kanaa fi akkasumas communicationiitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as United States University Washington godina Washington jiruuf hojjeta. Yadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kanammoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Africa Achievement Award irraa beekamtii Male Social Media Influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigristi Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artist Yaadessaa Booji'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Booji'aa. Hojjaan koo graphic designer. For University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work on the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights issues.
Gama media hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa gaafa Afrikaa irratti waan an hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtii argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gama saniigaa hojiin baay'ee hubannoo uumuuf irratti hojjechaa ture lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa fi hawaasa akka keenyaa lakkoofsaan xinnoo ta'an bira ga'uu irratti qaawwaa qabaachuu waan nu hubadheef dirree miidiyaa hawaasummaa kiyya fayyadame akkamitti haguuggii fuulaa akka fayyadamanii jalqabe waan baay'ee barsiisaan ture. Hordoftoonni kiyya biyya jiranillee irraa fayyadamanii jiru jedhee yaada. Kanaaf egaa badhaasni beekamtii kun kanaaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yaadessaa egaa maatiin kee maatii qabsoo biyya sanii keessatti bakka guddaa qabu keessa dhufte. Haalli maatii keetii gara hojii kanaa gara hawaasa hojjechuutti wanni si seesse jira? Wanni sanarraa kaatee nutti himtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro with Ambo area.
Ambo yeroo hundaayyuu naannoo san wajjin hidhatan qaba. San booda daa'ima waggaa lama ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra Maccaaf tuulama hundeessan keessaa tokko. Seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keetii jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi gahee ofiisaa taphachuu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's why I'm doing right now.
When my house at Kesa to jet Kesa Dumbahin, Seattle Kesa to Kenya Baka Manosa Dadalin Indibda Artidan. One in Yuma Africa Garcia, so Yuma Hidded Alota Cake of us don't think Kankania Garcia. Hojiiwwan suni namatti dhufeessi gaafatamoo ofiif tola ooltummaadhaan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things I usually do it from my own charity and my own time spend on that.
Hojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter fa'a yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii mana bilisuma hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akka hin kaasuuf nagaafatan immoo kaffalchiisan hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawaa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyya nama godha.
speaking on the calls and things like that.
Barakana barama dume kana barhara jal kabne amma isa dume 2020 kitaba hoji ke agar sisu matan sitet kitaba tani mal himu barbade mal agar sisu barbade bayin sa fakida garwan mata sena mati ke sena ke qaba malira ka te sura wanna mota saniyaka fakina masaniyaka kaste namota baye jira fakenya fi mumme ministra Ethiopia namma Dr. Abiy Qabe namota ka obo Baqqala Garba Jawar Mohammed Dr. Marara nama baye qabda dubarto ta kesas jiru baye ejollen jiru sandwan hojjecha turte kitaban fudun sun mal himu barbaade sena na timu barbaade malin kitaba kete.
The book is called The Art of Addis Ababa. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawar was traveling to
America, there was a lot of Art of Addis Ababa jedama Amazon irattu gurgurama sababin kitabiche barreesef niyada tote yero Jawar America ufe turetti hirira mormi sabalale fatu tuture ilalche siyasa Jawar mormu balale fachu rakomiti garu yero sanit immoto romo wantan heddu balale fachu tuture maqan tanin namoto wamu wana daddat darbachu tuture chamarre chaltu jedamtu garawal gayi de matur ta rabso guddatu shemudate ture surashi sanfu den fakikase namni baayen surasan maaf kaafte mali barbaachi se jerani naqeekan.
A lot of people ask me like, why did you paint her? What are you trying to say?
Artist Addison, kek ni ratti dihatisun, dirqama ak artist tirajru akka yadatu tiye fannun anis akka ratti hojjetu isa godusa ibsa.
If you see on the book in the cover, it says from Abagada to Chaltu and everything in between, because it is artist's responsibility to speak when they see something really not would happen now.
Fudra kitabi charratti abbagadati jalqabe amma caltu takkasumas wanto takanjer wanna no kenye terginu kagari intani ratti dubbachun dirqam artistiti namni ada kamiralle dufu maqaballe si sodachi son barbaachi samiti karabrati no jiki ya namota laicha dadda qaban ofkesa qabachu agarsisun barbada dirqama wanisan ojjetanun dandeggere jechu miti garu gumachun dayu nan kabaja talota ufani fen sina gal me solka.
There's a lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaba barakuma lama fi digdama matansi jesan as United States kutawana dadda akasmas biyettin ledeme ummata biranga hudaf karofate bakajrutti werar virus ti corona dufe ammas werar kun yeroto atame sangochu daf fedin qabaje hoji wantu lawtu matfi hawasa kisset ibba umu ana kammetin bekam tv badasa argate kanmo bifabratin ittifufu daf akamulatatti qabate jiraachu sa ifsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me in
Fundra Toromeat Gallery Artinam Banaje Yada Ada fi ojiwan artif ada jiran heddu kunun suf halamma tojin beksaf arti adda Ethiopia ke setto jetaman agas marahwata miti sanira tojechun fela studio banudan anqne jiran gutu ratte talota denjise fo yesum barbada qaw artisto takalam maguyaf kan abu kenyan banaman gutu fantatta fada
a studio where I can teach art and trying to feel some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Ogota ku ajan darbanif matisa wajin bakajiratu Seattle Washington kesatti hoji graphic designer ratibu bae hajiratu male yero unduma kesasatti hawasaf kumacha dadda godu kasumas demi hawasa duga ofi machuf carran qabnef duga sani dubbachun fedi satifi mulata sata udubbat hoji graphic designi tajajil hawasuma tola ultuma akasumas arti maditti ihenya kanmo saganta noru jedun torbant yero tokko kara youtube tin qopi qopese dihesa egan artisti adesabo jiatin
ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya harra waa'ee ummata oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tiristi Gammeeti, New York irraa.